tafadhali misozi itaza kugabo hasabani nzuzi naza shora pamuka zihurise nyesho liza surizwa kukosala siburi ndimbo liza nduru mutima nakufite fitumure ngezi unyeke imigambi yawe mumene nibangubwire umugisha unyibuke ijisho ryawe niriho ibihe n'ibihe ineza yawe Chosaba tukumane niba mugiye umugisha hazabi misozi itaza kugwaho hazaba ninzuzi naza shobora kwa Sengesho Iza sumizwa Kukosala Siburi nimbo Iza nuru mutima Nagufise